na, yeah, yeah. Baby, you're beautiful from your ear to your toe. Kwe wakula hulunji na wetu lina kamogo. Zuliro mwote magone kanyengile. Kulomu kwa nogo wa swago biyo potigati. I've seen many faces but never seen a girl like you, mama. I've moved many places but never seen a one like you, my baby. Baby, na wela wangusawa kachansi. Tone kamu kwano tukose saluosi. Akawala ina we kusawa kachansi.
Tam, tam, bebe, bebe, nakupenda, mapenzi lako iko liko tam, tam.